say Zangu, let me get that thing.
Let me get that thing, let me get that thing.
Ni kanono kapoa, I'ma hit that thing.
Kanono, kanono, kanono.
Who you shorty, I'ma beba, so yeah, she's a fine thing.
She's a fine thing.
I'ma get that thing.
I'ma get that thing.
Hey Empress, umenimaliza. Cheki maboy mtani venya na chachisha. Umebeba kushinda 56. Kichora saba madema konda na 66. Bubble figure pale ji unahatarisha. Siku zimekafunga ni natabeza kijiga. Paki niko high kushinda msea meririma. Dominim slim kwa bedi na nguvu kushinda sirima. Manzi wako megonga na maringo za kijinga. Umesoto nona dede mako na 8 figure. Na kama kwa title mistarimi hupiga. Mbaya mbaya zina washika adi kwa liver. My brand is the soul zina flow kama river. You know I'm real, jeva mchizo wa kugiza. Na kawe ni fala Nairobi buku ntengizo. Na kawe si manzi mnono mpowe zikatiwa. Nimechaforada mtani atuzi ambiwa. Hini kipaji check tundo mwandikiwa. Mamdama mtani wanademe fanikiwa. So so blessed kuna vini mebarikiwa. Anakasa izi yangu, let me get that thing.
Let me get that thing, let me get that thing.
Ni kanono kapoa, I'ma hit that thing. Uye shori amebeba, so yeah, she's a fine thing.
She's a fine thing.
I'ma get that thing.
I'ma get that thing.
Si mine kana kaki ya tu juna deck walk na wewe everywhere. Gucci, Prada, Durag, Slice, Tende, Great Labels ni kubai, yeah, everywhere. Kamkuja neza dhani watu wako kifaru vezi meshika. Aluta na mabuda. Nimetoka 5-8 Brooklyn kwa mabuda. Kamerunda na mdama linisho nitagonjaka nikicheza na machura. Siwezi guza, I'm hot hot like fire. Same time I'm cold man. Big body haga shika kama homa. Betty lavenda nimejigonga. Napenda jegi na haga zimenona. Nimejipinj ndani ya boxer. Na kupea shoot moja kuwa mkora. Na haters I don't get your pose no matter how mna bonga. Buki mpozo na jidu we jidu pia. Na kama wezi jidu na get paid nigga thing. Anakasa izi yangu, let me get that thing.
Let me get that thing, let me get that thing.
Ni kanono kapoa, I'ma hit that thing.
Kanono, kanono, kanono.
Uye shori amebeba, so yeah, she's a fine thing.
She's a fine thing.
I'ma get that thing.
Hey, Dencho.